my pang, oh boy, you dwell in my heart. Te fia iloa, so alofa, atoa toa. May I say, ta fa tofa, ona o loko pole iloa ina. Nei o ta fea, funa ya oe, ona o se isi poi.